studio Tamani, keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e Fulfulde talatari jeenayi lewru Mai jeenayi yamde sokkidu studio Tamani. Miɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Jottinonoɗo kabaruji ɗi Umar Waygalo Mohamed Ouattara wonto ɓoggi jamɗe to. Sekirabe on kumpititi wiide kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita o yetti Emmanuel Macron caggal ko gagne hoore leydi yakule leydi France ndi ko hollitan weddurle cakkiti yontere nde o ɗum woni yimɓele ɗiɗon heƴaɓe Emmanuel Macron naati le leydi meɗen ndi kollitiwide fa hande oɗo hoorejo kesso le leydi France ndi waran tawede no jaadinkoɓɓe kani heɓirelle lefol sahel ngel. Dunki ande woɓɓe kolliti wiide wala fuu ko woni kaɗo haala sowna wattu joni o Faransi waran ɓeydude bawɗe muɗum le lefol sahel ngel fuu e mangal muɗum. To Tumbuto yimɓele gonɓe dene noddirtede Hamma Bangu wattu jonoɓe kolliti metti mabɓe hono ko nokkulle mabɓe ɗum woni janale gonɗe toon ɗe anni yifa cuuɗi ma he tonkoɓe kolliti wiide duɓe garan wadde toon murtereji kewɗi saabi de ɓe mbi ɗiɗo golleji wona ko gasata toon. Ñalawma keƴanaɗo yimɓele noddirteɓe Croix Rouge ɓe ɗiɗo yambereji gaɗama keñen le leydi meɗen ndi Sicile moɓe cuuɗi cuuɓi hitande hikka nde fa ɗiɗo golleji tawe le leydi ndi homo fuu nawtoro ɗum. Sakiraɓe ɗi wonnoo sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo beete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita o jooti Emmanuel Macron sanne ko gagne hoore leydi waku le leydi France ndi ɓe kolliti wiide ley cakkiti yontere ndedu heƴaɓe ɗum wono Emmanuel Macron ɗiɗo naati le leydi meɗen ndi. Kanko Emmanuel Macron o wakkati nde mo fuɗɗanno golleji ɗinde ɗum woni ɗo hollata wiide kaw makko o ñiiɓi le leydi France ndi o holliti wiide yoga golleji makko ɗi fuu gara nayirade haɓude guɓe jaadinkoɓɓe le lefol sahel ngel. Hono wori Mouhamadou Sama Seku.
Haɓgol terroriste yaku ana hakkunde golleji ɗi kanoki kesso leydi France o ɓurata fuu funcande hoore fewde e runde Afrique nde. Nder haalaji makko arandeji ɗi caggal ko o suɓa ko président Emmanuel Macron holliti huncande hoore haɓgol terroriste yaku nder Sahel o e kañi nder tateji adunaru ndu fuf. Président Ibrahim Boubacar Keita yetti sanne Emmanuel Macron holliti wiide ko oɗo suɓa ko yo moƴƴere mawnde wonande leydi France e kaña dun leyɗe ɗe giggol woni hakkunde mum en e leydi France. Laamunkoɓe leydi Mali ɓe kolliti wiide yontere ƴaɓɓiɗe nde kananke leydi ndi selmini nelaɓe ɗiɗon Emmanuel Macron e ley wi ɓeɗo nelaɓe kananke kaso o ana wattani hakkillo sanne gollidal fewde e runde Afrique nde. Ɓuri fuf bangal kabaru ndenagu Sahel o ibi ka holliti wiide ɓural ngal Macron heɓi ngal na huncina hoore sanne kabaru démocratie. Bangi goɗɗo ɗum Emmanuel Macron ana anni sembinde faaba fewde e runde Afrique nde yalla yirwere na huncane hoore e ley heeƴo makko yiyla makko yo heɓande gollirɗe furoba ɗe e kaña golanaɓe ko hemmun runde Afrique ɗe almusaɗɗaji sambinoji hewtugol golle. Emmanuel Macron yeɓaki fewi dun durande rewɓe nder huncangol hoore golleji ɗiɓi kasindini yiyla makko yo sowde nde ɗiɗi almusaɗɗaji projet ji pawiɗi dow potal hakkunde worɓe e rewɓe.
Kanko hoorejo leydi France ndi moɓe noddirta Emmanuel Macron wakkati nde mo fuɗɗanno haala nde o holliti wiide o waran fewtude guɓe jaadinkoɓɓe no gori le lefol sahel ngel. O yo jokkitito ɗati politique ɗi François Hollande nangui ɗi. Dunki ande woɓɓe kolliti wiide wala fuu koni ɗiɗo haalaji so wona wiide francinkoɓɓe ɓe garan ɓeydude bowɗe mabɓe le lefol sahel ngel. Keɗe kanko noddirteɗo professeur Mamadou Samake o yo jangguinowo jande dow dow wuri le leydi meɗen ndi komo sifido hen dow faccitago Mouhamadou Sama Seku.
Bangal sembingol bawɗe mangal paɗe en ɓe min miccitinan on siñingol talkuru kawral hakkunde leydi France e leydi Mali. Kambari ɗum hakke ujunero sola saabe fedde Barkane kooti. Caggal ɗum woni ko EITM mo Union Européenne fuɗɗi jangguinde sola saabe leydi Mali. Hitande woni ko ngol ɗo famingol honno wadde kangol junnama fa wattu mo sola saabe amen ɓe eɓe lefoy leɗe ɗe mbawata hinnade kabaru ndenagu keeri leydi Mali ɗi e huncande ɗum hoore haɓgol terroriste yaku nder nokkuji Sahel e Sahara ɗi.
So gabbi do bemal ami ande ngal oɗo mbawi nettirton miijoji moɗon o noddimi dow ɗiɗo numéroji ɗiɗi kalon ko jiɗɗon capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita hollitami wiyede ko yata kasunkoɓe temedde nayyo e capanɗe jettom e jeego yomɓe o yaltin ley kasu ñalawma hande no oɓe kollitiri wiide noon ɗum ɗo ɗiɗo golleji gaɗi le cakkita yontere nde. Wattu joni o hollitiwiɗe ɓeɗo yimɓele joppitaɓe bonde reɓɓe gala ley hen ɗum yimɓele cottoɓe kaɓorɗe bonɗe fa yettoyo dorow guji ley saha leydi ndi kañe yimɓele andiraɓe suutude sukaɓe e ko nandi e muɗum en. To Tumbuto sukaɓe jokolɓe gomɓe toɓe ɓe kollitiwiɗe ɓe jaɓa e fe ko janale gonɗe leydi jene noddirtende Hamma Bangu sotta ton ko be kolliti wid sa ewi de do janal yimbe mabbe kanyen dira ton be kolliti widdu hono ciudi anidi fa darne le de do nokkul be ngarta jabande don hollitan wede kenyen be jehi be dako yi to suudu sariya tumbuttu no woni ton non be kollitiri wide be kolliti widdu o do sariya hani wadde ton le noga did lewru me warordu kede kanko noddirte Yusufu Ag Ibrahim o kanko no horejo do no walde sukab jokol wonbe to tumbuttu ko mo sifido hen do faccitango mumini sende bu
Sudu gonga Hamma Bangu tumbutukto won darto mawde ton sudu mun tawi o yambiraka mine fedde sukabe galurende min jabbay dum miden gondi e wadude bawde amen yalla patti dum hebal lawul sudu sariya noddime bete hande min gaddi yeso sudu sariyandu majere mine e horejo sudu sariyandu kaldi kaldal amen sottinama nogay e didi lewru mendu yalla lugagula anah wadde heddi banlandi gallurende mi bamtoy kartal idum holita wiide no ko bamama tawe dum yambiraka min kolliti dum yeso sudu sariya mi den darda e modi babe amir en e fedde kumani do yiri wore gallurende be ballami
hadde afin qu'ils interviennent
kolliti wiide fedde gonde le assemblée nationale leedi meden di humninde kabaru sariyaaji ton di wattu jone be gonde famide jama ono nugal sariya gal wuhani wayli trade le leedi meden di nafaaji tongidde di do golleji be kolliti wiide le jaho goldube ngara ardirade le lamu kay o kanyi esikaso kede kanko no dete zumananti dumbiya o kanko lami do no fedde sariyaaji le assemblée nationale leedi meden di ko mo sifido hen to faccitango Mohamadou Samaseku
hewti der nugal sariyaaji din woni ko kala sariya yaltinte do gal do dun bibe lirindi kani tugade denno an hani goto fu fulita mijo mudun on dulla wiide iwde jo ingol kanake lirindi warda joni ko hewi waylitama yalla kabaru demokrasi amen o na huncane hore sabi ciagal dubi nogo joyi nawtorgul buppi kewdi taykama bangi goddo dun ti allahji leedi marindi hebi sabi binni kasindina yoga batte dedo kulle fuf an hani dawran no nugal sariyaaji gal furata e odo jogala fayso haadi e huncangul hore buppi taykadi di denno holintini on tan fanda dido e madaraji fuf yottinde annaji bibe leedindi
walde heejenaande kurwar usle adnara lando fudu yambinama kenyen leedi meden di sisilmo ciubi hitan hikande no be kan tawirede le nokkule de so be tawama ton dubbe nafa yimbe la wonbe tombe be kolliti wi tawede wi tiid allahji di an le saha leedi ni kanye wuddu leedi di dum haraybe gollutu no golleji mabbe paabi hono yimbe la be ngala ton bawde ciagal mudu be ngadi no dango fode e lamo tinno jaa yalla hono jam e deje rahani wartid le leedi di faabe kebanobe gollira golleji mabbe di fa peewa kede kanko no dirte do germain me woyo kanko ni jado kabaruji walde CICR de le leedi meden de ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
pour cette année 2017
sisli mo fedde kurarouz der adnandu subima bangal odo nyaloma yu tateji di fuf wonande mo fuf nene hultinde kurarouz e croissant rouge ana yidi wadde golleji mun nokku yidi fuf e messali der leedi mali do kurarouz e croissant rouge ana yidi tawede tateji leedi ni fuf yalla be kinno golleji mabbe nedda ku fawde e kala kasindini be ka tawede tateji fuf e huntande horre mo fuf wona hunde yafunde ne leedi mali do sabiti allah mawdo o yo kabaru denagu wayde denagu gondon e raison ngaji leedi mali ndi uri fuf der sahal e wudundu jamara nde e kanye pelle kinibe golleji nedda ku di ana torri sanne batte o do rafi denagu ana e beddo minen gollobe croix rouge e croissant rouge be denno antidi sanne ne do hinnade imade mudun wato mo bonondaji e ngukaji ana wade fawde amen denno mi bawta fe hinnade golleji amen din haniri so rafi denagu ana wodi on di e bandun en goniti allahji di min jogi denno yuti allahji
à l'insécurité. Donc c'est vraiment un grand défi.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Grabe jurni rejel on ne les raisons ngaji meden di en puddiran do banambo do suudu sukabe jokal mabbe wonduto banambo to holitaabe be ngadi ton kawtal mabbe faabe totta jamarde hakkilaji lobbino kabaru denago wurri ton de kawtangal wada nonde be kollitiwide durobe en demobe fa yetto walde tabital pulaku banambo to ana wonno ton yogay halaji di funjo wiki nelawmo hande no be kan hibirde dabareji yalla jam e de yalla wartale o do nokko yimbele be du dewto yalla no kan birfitrade e ngenyaaji mudo en gardan faɗo kuccalat ɗo kawrital waɗɗi toon alan ƴaɓɓino ɗon jowi ngal dow hono yimɓele mabɓe jehoɓe ley dogotoroje ɓe kani heɓɓirton cafaji lobbe yo gay ɗiɗo haalaji fuddun jowi kinoɓe kani tabirade heeƴo golleji mabɓe gonɗi toon ɗi lanniɓe ngal ɗo kawtor yod suudu dogotorore wonde toon nde dow tuborgal fedde leydi Canada. Gardan faɗo seguɗo wattu jonnoɓe kolliti wiide kanko gouverneur gonɗo to segutomo wondi e wadde toon yiilaro ko woni fana muɗum faɓe ƴewto yalla hono jaam e deƴere hani wartirde ley nokkule mabɓe ɗe. George Togo hollita wiide o yeehi masina ñono kaña e jaɓal o yiidoye yimɓele haalanane gonɓe toonɓe fa yettoyo yimɓele jalini gonɗi toon ɗi yogay haalaji makko ɗi fuddu jowi kino yimɓele ñongguitiɓe ley oɗo laamu segu kani fitirade e geñaji muɗum en. Sikiraɓe min jowi toon sanne heɗade heeƴoji amen ka fa hande kedde heɗade hono andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalamu.
Sidio Tamani.